What?
No.
Come on.
No.
I do miss you, right?
No, siang.
I really do.
Don't do that.
Come on. I miss you.
Siang.
Please, wait. Flag out the
recipe. Yeah. Ukianza mautundu tumina washa sigara. Cheza kizungu kwa nyimbo kama siara. Twende chini ya uvungu, juu kama tiara. Tachezea rungu, cheze na mzee kipara. Mtoto mashallah, hauna papara. Mwanaume za kijuma necha, hakuna kulala. Kijike na kidume tu, hakuna mafala. Mwizi atapigwa kimya kimya, hakuna mikwara. Twende maabara, tugende Ifakara. Tukachonge barabara, tulonge lugha zetu visiwani na zabara. Yahe, salamu alaikum hewala. Na kusalimia, hata kama ukiniona fala, piga dabo, besi na kimara. Wache wale chapo, mina kula mshahara. Socks kwenye cargo, kasongo utawala. Kubwa au ndogo, ipi ongoze msafara. Weka mautundu, mini lose control. Waite wazungu, tukalishe mavisho. Baby slow wine, give it some more. Nioneshe show. Leo asife mende, boga boga chuma mchicha. Aurambe pere mende, suli sema weni teacher. Girlfriend mini ndende, jotu pige picha. Nje kuna kaswende, mchuchu ngeji feature. Mtoto kijibwa, mtam kama ice cream. Unanipa tiba, na usiku ni nice cream. Kama nimekula wida, naripuka high steam. Kama kicho kimepinda, najikuta wasim. We mtoto bwana, wa moto sana. Mtoto unalana, mtoto mnyama. Ini ndoto ama, bona joto sana. Domana, mikoko inaongo sana. We mama, tulipotoka ni chocho sana. Usilete michosho, ukisha kula kopo nyama. Leo tunakokotana, tunaongo sana. Hakuna kuongo pana, kwanini tulitongo sana. Weka mautundu, mini lose control. Waite wazungu, tukalishe mavisho. I love you.
I should be, yeah.
I should be, yeah.